Just call me every time you want to. Sita sita kupoke. Niwe we nataka. Sita weka mwewe to. Every time you want me, when you get it on me. Sita sita kupoke. Niwe we nataka. Hii imo, nikiweka imo. Tata mzuri kama imo. Imbo, lipenda dimbo. Imbo, hii imo, nikiweka imo. Tata mzuri kama imo. Dimbo, lipenda dimbo.
Toto mzuri so fine. It's good that I'm yours. It's best that you're mine. I can't nani. You're my best buddy. You're the best shawty. Cutie pie. Figure 8. Pretty face. Super charming. Uko sweet girl. I'm loving the taste. I need you. I want you. Your pendos. Your homo. I love you. See why's it? I got you. And I say girl, you can have whatever you like. Yeah. Girl, we can go wherever you want. Tukiwa wawili posti picha moja pose zaidi ya mbili stika kwenye uso ya nini nikufiche kwa nini PC ya mimi pichi moja vitu unavyokula mimi ukinitumia imoja tango nshajio nataka tu
mapenzi yetu they could never undo girl your booty good is your mind too take it to the hood if you want me to mami shache sala lala chapapara sini toi kafara kumbate kilala Kovindo, mama, nimekwimbia na nyimbo tuone tuko chimbo Dada, nafanya na kesha lindo
Imo, nikiweka imo Tata mzuri kama imo Imbo, lipenda dimbo Imbo, hii Imo, nikiweka imo Tata mzuri kama imo Imbo, lipenda dimbo
When you type a girl to make me go and kill a nigga When you type a girl to make me hustle for the figures When you type a girl to make me do everything you want me to Kila ini bila jasho bila shida Cause niki wanna wear away my nigga Siwazi kusunja wala chiga Na ulivyo kama snack niki kuona tunashiba That's why tuna skip lunch tukulane mida mida After hapo tunamoko Get ready bila ata plans ya kutoka Post picture caption vye moji vya makopo Girl you so good sana nzanye kukuchoka Choka
call me, kene misi call me Simeni nakula hivo hivo na maganda Swear ukini tema mwizako minita danja One in a milli, I can never lie Jinsu livo sexy, hips don't lie Muni sina stressy, I'm feeling alright When you come a nurse, unafanya niwe high Ya kulinda usiku mchano, unezi sema niko lindo Na vile tuko high, unezi sema tuko findo Emoji za makopa kopa, jue sipo single Ready nime shoot, wendo target ya ma window
Imo, nikiweka imo Tata mzuri kama imo Imbo, lipenda dimbo Imbo, hii Imo, nikiweka imo Tata mzuri kama imo Dimbo, lipenda dimbo Una, na, na